Isaiah 43 verse 1. Kepha manje usho kanje uJehova owakudalayo wena Jakobe, nowakubumba wena Israyeli uthi, ungesabi, ngoba ngikuhlengile, ngikubizile ngegama lakho, unguwami.
Verse 2. Lapho udabula emanzini mina nginawe, nasemfuleni ayikukhukhula, lapho uhamba emlilweni awuyukusha, nelangabi aliyukukushisa. Verse 3. Ngoba nginguJehova uNkulunkulu wakho, ongcwele kaIsrayeli umsindisi wakho, ngiyanika iGibhithe libe inhlawulo lakho, iKushi neSheba esikhundleni sakho. Verse 4. Ngenxa kuba ubuyigugu emehlweni ami, futhi ubudumile uthandekile kimi, ngiyakunika abantu esikhundleni sakho, nezizwe esikhundleni sokuphila kwakho. Verse 5. Ungesabi ngokuba nginawe, ngiyakuyiletha inzalo yakho iphume empumalanga, ngikubuthe nasentshonalanga.
Verse 6. Niyakusho kuyo inyakatho ngithi, balethe, nakuyo iningizimu, ungabagodli, lethana madodana ami akude namadodakazi ami ukuba aphume emkhawulweni yomhlaba.
Verse 7. Wonke abizwe ngegama lami, nengiwadalele inkazimulo yami, engiwabumbile, nengiwenzile. Verse 8. Lethana abantu abayizimpumputhe abanamehlo, nezithuli ezinezindlebe. Verse 9. Izizwe zonke mazibuthelwe ndawonye, abantu bonke babuthane, ngubani phakathi kwabo ongamemezela lokhu, asizwise izinto zakuqala. Mabalethwe ofakazi babo ukuba balungisiswe, bezwe bathi kuyiqiniso. Verse 10. Ningofakazi bami usho uJehova, nenceku yami engiyikhethileyo ukuba nazi, ningethembe, niqonde ukuthi nginguye, ngaphambi kwami akwenziwanga uNkulunkulu, nangasemva kwami akayikuba khona. Verse 11. Mina nginguJehova, ngaphandle kwami akakho umsindisi. Verse 12. Ngimemezele, ngisindisile, ngizwisile, ungakabikho, uNkulunkulu wabezizwe phakathi kwenu. Yebo, ningofakazi bami, usho uJehova, mina nginguNkulunkulu. Verse 13. Yebo, kwasendulo nginguye, akakho ngophule esandleni sami, lapho ngisebenza ngubani ongangivimbela na. Verse 14. Usho kanje uJehova umhlengi wenu, ongcwele kaIsrayeli uthi, ngenxa yenu ngithumele eBhabheli, ngiyakwehlisa bonke njengababaleki, namakhaledi ngemkhumbi yokujabula kwawo. Verse 15. NginguJehova ongcwele wenu, umdali kaIsrayeli inkosi yenu. Verse 16. Usho kanje uJehova wenza indlela elwandle, nomkhondo emanzini anamandla. Verse 17. Okhipha izinqola namahashi, impi namandla. Kuyalala kanye kanye akusena kuvuka. Kucishile kucinyiwe njengomongo. Verse 18. Ningakhumbuli izinto zakuqala, ningazindli ngezindaba zasendulo. Verse 19. Bekani ngiyakwenza okusha, kuyakuqhamuka manje angithi niyakwazi na. Yebo, ngiyakwenza indlela ehlane nemfula kwahlongasibi. Verse 20. Izilwane zasendle ziyakungidumisa, amakhanka nezintsha, ngokuba ngiveza amanzi ehlane nemfula kwahlongasibi, ukuphuzisa abantu bami abakhethiweyo. Verse 21. Laba bantu engizenzele bona ukuba bashumayele udumo lwami. Verse 22. Kepha ungibizanga Jakobe, ngokuba wadinwa yimi Israyeli. Verse 23. Awulethanga kimi izimvu zakho zomnikelo wokushiswa, awungidumisanga ngemhlatshelo yakho, angikukhonzisanga ngemnikelo, angikudinisanga ngenhlaka. Verse 24. Awungithengelanga umhlanga othaphukayo ngemali, awungisuthisanga ngamanoni emhlatshelo yakho, kepha ungisebenzisile ngezono zakho, ungidinisile ngobubi bakho. Verse 25. Mina, nginguye wesula eziphambeko zakho, ngenxa yami, angiyukhumbula izono zakho.
Verse 26. Ngikhumbuze, masahlulelane, yisho wena ukuba ulungisiswe.
Verse 27. Uyihlo ukuqala wona, abahumushi bakho bangihlubukile. Verse 28. Ngidumazile izikhulu zendlu engcwele, ngimenzile uJakobe abe isiqalekiso, noIsrayeli abe isithuko.